Never Sound Record.
Luce, Luce, Luce Roabalesa. Luce, Luce, Luce Roabalesa. Eloa Lenga Meko. Luce Roabalesa. Eloa Lenga Mbefi. Luce Roabalesa.
Luce.
Fuma kutali mafumya nekumagana ngukulamba kwali shidana lino kufwa lelo mwali mpususha nalishiwa mweka lwila na kwa jani mwe damono bukulu bwenu ine mumweo wandi damona maka yenu ine mumweo wandi wali babantu abachuchutika kumafya yalekana lekana lelo ine mulasungilila nokumakilila mwetata tapalye pyoningalanda kubwesha vya matotelo tapalye pyoningalanda kubwesha vya matotelo kulimwebene luce 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 Roabalesa, Luce, Luce, Luce Roabalesa, Eloa Lenga Mbeko. Luce Roabalesa, Eloa Lenga Mbefi. Luce Roabalesa.
Luce.
Mwamona file chitika Yekumaka ya ndiyo Luce fe
Luce ramu Kabili ne kumbusha kwe
Luce fe
Luce ramu Kabili ne kumbusha kwe Bela
Luce, Luce Luce Roabalesa Luce, Luce Luce Roabalesa Eloa Lenga Mbeko Luce Roabalesa Eloa Lenga Mbefi Luce Roabalesa
Luce Roabalesa
Luce Roabalesa Eloa Lenga Mbeko Luce Roabalesa Eloa Lenga Mbefi Luce Roabalesa
Roabalesa.
Exclusive from CK Music Promos.com.